roho yangu ikuimbie, umekuwa mkuu. Haleluya Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo. Now I see you. see.